umetenda mengi makuu. Ninashukuru, ninashukuru Bwana. Nikieleza siwezi maliza. Ninashukuru, ninashukuru Bwana. Watu maneno walionisema yalinipima mizani, lakini Yesu umeniweka huru, umenifanyia amani. Watu maneno walionisema yalinipima mizani, lakini Yesu umeniweka huru, umenifanyia amani. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana. Ninashukuru, nashukuru. Asante. Shukuru, shukuru Bwana, asante.
Asante Bwana, asante.
Kwangu mimi ni shujaa wa vita, ni mwangaza wakati wa giza. Kwangu mimi ni shujaa wa vita, ni mwangaza wakati wa giza. Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake, maana ninaishi, ninapumua kwa sababu yake. Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake, maana ninaishi, ninapumua kwa sababu yake. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana, ninashukuru. Asante, ninashukuru, umetenda mengi. Asante, nashukuru Bwana, nashukuru. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana wangu. Asante Bwana, asante Bwana, asante, oh, ninashukuru Bwana, ah, ninashukuru.
Asante Bwana, asante.